wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed iyo tobara ka saabsan xarinta khilaafaadka Furiya gudiida gubernatorka ee degmooyinka Xudur iyo Tiyeglo ee gobolka Bokola Daafurka tobarkii waliba wasiirka ku weheliyay wasiiradaha cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dawladda Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda cadaaladda qorshorka dawladda Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Yuusuf Cabdinuura yaan ku rintii ku hadlay xaaladda deegaanka meel feeliyo maraayanka
hadii maanta inaan kulankan goobdo ka ahaado maamulka degmadana amaanta waxaan aan aad u soo jeedin maamulka degmada Xudur runtii wax ay qabteen wax oo ma aratay shan farood oo ma aratay calaac la saaro qoraxda la saaro shan farood macalin kartaa macalinaysa marka degmadan wax qabadkeeda oo ay hore gudoomiyashii aad ay joogan wax qabadkooda uu muuqda waxaan la yahay inay law jibaaran
wasiirka oo qaftay arrimo diinta Koonfur Galbeed Nuur Siida Ubaaba iyo ku hadalaya sababta la furay tobarku oo ka saabsan xalinta khilaafaadka ee gudiida kumeelderka ee degmooyinka Xudur iyo Tiyeglo sidii uu ku faa'iideysan lahaa in tobarku
ga meelan furay seminar oo xalinta khilaafaadka macnaheedu ma ah iniisan khilaafaadkii degmada ka jiray iyo degmooyinka qaar ba xalay waayteen ama aqoon in lahayn ma ah laakiin adduunyada basadii maalinba maalinta ka dambeeyay abdheeda naqdaas marba marba ka dambeeyay adduunyada walaha ka saayide marka walaagay isayna ma aragnay oo ku fahamsantiin khilaafaadka xalintaas saraakiishi oo casharada biyaasay naftirkeen bay inay cashar siidan iyoona walaagay iyo ma aragnay seenkatal galeen inay seen sheegan yaani marka ma naqdaas ay aqoon weyda aqoon isweydaarsi naqdaas sidii oo khilaaf kale xalay lahayd
wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa kala dardaaray maamulyaalka degmada iyo si lama jibaaran ah dadaal shoo hooyo iyo baradagna isla markaana iyo kala dhaqanka bulshada
dadka bulshadu isin adeega u shisha doojin koowaalanka ka jara koofiya wa ka jara koonabadiiska wa ka jara koosada aad falaasaban falaana ka jara walaaso dhanka maamulnaad marka in dadkaasi qaabki la kala dhaqan lahaayay oo yoolo ka hoggaamin lahaayay oo yoolo walanka qobada lahaayay iyo la hormaray lahaayay ilaa ka jiidada faday in la halayo muhiimad marka guudaanayadan ka faraxsanaa in mayla raayo si loo faa'iideysto kullay walaal uu noqoyna mahayna laakiin maadaama uu noqoyni wali go'aansanay inuu arantaasna qabono unoona wasaaradaha muhiimadeen ata maamulka tiiglo oo usuuna roog aradan wada shaqaynta maamulada maamul naftirsho eeda muhiimad in maamulka inta roog dhisan yi maamul dawladeedo sida gudoomiyaha balan qaaday eedan ka mahadnagaan in walkasta oo degmadan kooyoona qaybti oo ku halaano ku faa'iideysan ama naga toy seminaarad naga toy ama walkala hor mashruuc horumarineed ee naga toy ama wal dadka si guud walanka qowdaa naga toy yoona wali ku rajeeyayna in lama maamul oo la wada shaqeeyo hoolugaas la wada qowdaa la nagada yaani inta caasimadiyo caasimada gobolkan caasimadana wali hooyeen ata degmooyinka gobolkan oo dhan ya hooyeen ata marka degmooyinka markaas martin ay roog deegaan shoo roogan dhul shoo roogan degmadii oo roogan in dareemaan la fada walantirsana kala oo walaaga walna gacan badaxeeyeen arneyada muhiimad ata marka gudoomiye talaabo faylo ogna maamulkiin cusubi si lan dhisi wali wal shaqeey muqabana ilaahay idin sheegay gobolo doontan shaqooyinkii san gobolo doontan leh walaysan faraane in lagu cadaalad falo